baka ba parliament abalonde mu kibina kya NRM abagenda okukiika mu parliament omulundi ogwe 12 baliko ebiteeso ebyenjawulo bye bayisizza oluvannyuma lw'okumalako olusirikale waabwe olwabadde ekyankwanzi ebimu ku byayisiddwa ababaka baagala gavumenti okwongera ensimbi mu nsonga ezikwatagana ku byenjigiriza ebyobulamu okuwagira enkozesa y'emmotoka ez'amasannyalaze okusako n'ebirala kyokka abalondoola ensonga z'ebyobufuzi mu ggwanga lino bagamba nti nno kiyinza okubeera ekizibu ebyateeseddwako okuteekebwa mu nkola. Dr. Siraje Nsanja alambuludde ku nsonga eno.
Okuggyako nga bimaze okuyita ku mutendera gw'olukiiko olunene olw'eggwanga olw'abantu bonna obwe tusobola okugamba nti nno bijja kukola bati bijja kukola.